Nakutaza taza 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 Tanzania. Nakutaza taza 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 Tanzania. Maishani mwangu niwe nakutazamia, na nikiwa nawe kamwe sitozamia. Mambo mengi wanasema marafiki, wanataka niogope. Kwako mina kuja kila Jumapili, minataka nikuone. Nataka nikujue, niwe nawe tuonge. Viatu nivivue, karibu nawe nisoge. Nataka nikujue, niwe nawe tuonge. Viatu nivivue, karibu nawe nisoge. Ai, Mola nakutazamia. Nakutazamia, Mola nakutazamia. Nakutazamia, imani yangu nimeweka kwako. Sitaki ya dunia, imani yangu nimeweka kwako. Sitaki ya dunia. Kweli umenipenda, na tena sio siri. Yale yote nitatenda, Baba ninakukabidhi. Hivi vyote umenipa, hakuna mwingine atanipa. Zidi kupokea sifa, kwani wewe ndo unanifa. Ai, nimepita kwenye shida na dhiki, tangu niokoke. Nifanya niwe mzima niguse, tena mimi pone. Nimepita kwenye shida na dhiki, tangu niokoke. Nifanya niwe mzima niguse, tena mimi pone. Ai, 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 Mola nakutazamia. Nakutazamia, Mola nakutazamia. Nakutazamia, imani yangu nimeweka kwako. Sitaki ya dunia, imani yangu nimeweka kwako. Sitaki ya dunia, Mola nakutazamia. Nakutazamia, Mola nakutazamia. Nakutazamia, imani yangu nimeweka kwako. Sitaki ya dunia, imani yangu nimeweka kwako. Sitaki ya dunia, niwe 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 niwe, imani yangu nimeweka kwako. Imani yangu nimeweka kwako.